onyeze nwa mbobi ye ebube gundi bo
onye nnukwu ego yi ezi mmali so jobe
EI Motors Pty Limited na South Africa. Onye meche chudurama, the young bishop unabele. Ezi mwanes ketes, young bishop odogu. Ezi mwurama nigati onye mechi yo.
Onye mechi na bele.
Onye mechi.
Onye mechi na bele.
Onye mechi na bele.
Onye mechi na bele.
Mandiko adili yo.
Onye mechi na bele.
Onye mechi negene.
Onye mechi na bele. Yeah.